Fomoɗo e gerte ɗon kettino habaru sukaɓema toro studio kala goddanta on guecciro mon ko habaru ɗenda Aissa moddorde monde Abdoul fof mo Abdoul
jamni walla ke Aissa habaruji ɗi gadduɗe alal o enda ga hettinantoɓe
nder habaruɗi ɗi anani en puɗo e to enda inguinguim de région di fatou fedde rewɓe gaddani suɓe attimo balla rewtere pindol meɗen gaddan tariki suka ummatore jiyaɗo to endan nder commune karakara moro hana wakkati fo en kantire fijoji men ko coñol ɓalle bannirawo nder gueccire de enda sukaɓe ummatore ɓiɓɓe attimo gomɓe nder wuroji joyi nder département inguinguim région di fa fedde rewɓe waddaniɓe balla
non jati waɗi Aissa fedde rewɓe ɓeyduni fa hande wiyete hakkena akkili Aissa balla ka attimiɓe ɓeyduni fa hande en keeɓi kolte paɗe suddamaje e ko nandi titta noon ɗum duni fa hande himɓe inguinguim ɗeenda ni nani belɗum majjum sanne en kettino ko Abdoulaye Mayna waddi firta ɗengal fulfulde
ɓiɓe gaɗa kamɓe en herme ɓe fudo ɓe ala timi en fedde rewɓe hooƴi aadi walla ɓe himɓe noon ɗuuɓe nder wuroji kewɗi koɓe tuugi woni ɓe balla ɓe ɓe kisna ɓe saɗar maaji ka woni ko madan yusufa wallima kanko woni hoorejo fedde den o fantini
ko saabi min cuɓi wallirde sukaɓe ɓiɓɓe attimuɓe e ndal gantuɓe giwuɓe takkitama gam ɓe gala innanaɓe gala abba wala ballirɓe men fedde amen nino jooɗi men daari min mbino hani min ballira ɓe
nder sigila o koɓe gaɗi ɓe cendanama kolte nani ko woɓɓe pantini
inde an woni bakura mi ala timmino mi heɓi belo e kolte ko ɗuuɗi fa e paɗe paladiom keɓumi miɗo yetta rewɓe e enda lamɗo wattanɓe barki
mi inne an sara miɗi attimuno ɗum hokki kam wuderde ɗum suddoto arkilla e hijabi miɗo yetta rewɓe ɓe e enda allah yoɓuɓe
gaɗa golle lobbe ɗe ko waɗa de fedde ko rewɓe wuro gon no gatti gokka ɓe gaɗa golleji kewɗi ko wallata himɓe ɓe gala bawɗe tawaɓe nder wuro jinjimi
Aissa janguirde duni fa handen dow karanji e gaz ɗo enden leydi Niger janguirde de enden ni lewru marsi tan duuɓi ujunaɗiɗi e lasso e nayyi janguirde de enden singa nder université André Salif Mouzender heɓuɓe bak hitani hikka de duni fa handen ka en goni jangoɓe aranɓe natowoɓe nder janguirde de enden jangga
nonnoon bandirawo gam ɓeydar se kettinoɗen ko docteur Zakari Mahammadou Mounir ardiɗo janguirde de enden ko haalani banni en mariam adekoadi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
par rapport au critère
dow ko darata cartuji natol université André Salifu gaɗa jomu heɓɓi bako mum so jomu no hiɗi winde inde mum fuu so yaaha dow guineji gollitirɗi jamani no wodi nokku komin pitti ko jomum wowta windi inde mum amma sey goduɗo bak ko wiyete bak scientifique e bak technique bindol inde ɗen pittama illu sappo e joyi mo lewru jie bittiɗo o yaade fa sappo e joyi mo lewru uttu o miɗo watta dande e sukaɓe ummatore ko winde inde muɗum ɓe guinanda ɓe jaaha dow guineji gollitirɗi jamani ɗi ɓe binde université André Salifu fuɓe jiyan to ɓe kebta ɓe binde inde mabɓe
Aissa en garu nder région doso jehen gaya to duni fa hannden ɗum waɗan hitane muɓɓere ni hannden ko illa yande jeego gaɗa julde lasara ɗum ƴami himɓe acca tokkude dow maayo gaya go enden waɗude yaaha wartaji mumen dalila duni fa hande maɓɓol kerol caka leydi Niger e leydi Benin
nonnoon bandirawo suka ummatore cakantararde enden gaɗoɓe golle ɗe enden hunde ɗum enden no ɗon no wadda naɓɓe saɗormaji sanne nani ko banni e waddani e Habibu Garba kodi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
wuro gaya sukaɓe ummatore goduɓe lanaji diyam iɓe gondi saɗarmaji kewɗi dow fi yahu warta dow maayo leydi Niger ka woni ko mamman Abdoullahi suka ummatore noon tamowo liɗɗi fantini
laamu faddi golle ɗenno so hana yemde jeɗɗi waɗi fuu neɗɗo wala laawol ko adata laana mum tamo so neɗɗo wujji golli jamma fuu so laamu nangi neɗɗo sey so weeti ko ɓe joofa neɗɗo iɓe taƴana neɗɗo du contervention ɓuuɗi kemi jeetati
suka ummatore Mahammadou o wattana yahu warta makko dow maayo gon nani ko o haali
zama ara
nder gollal ngal min keɓigne fa sanne nder mum min goni miɗon mbuura jettal allah fuu
ɓuranoa
ngam waɗugo golleji kewɗi ɗuuɗal no goni no gaɗa golleji gon nani ko almustakima idrissa hoorejo jon en laanaji diyam fantini
wara okin waɗɗe
himɓe fuu ko jiiɗa ɗo tamaki liki bega tano. Amma hande, ifube achi inati gwolde kaligi. Hande, wope notong kuwawa ba tamaki nkase. Yunsota kepe. Gansa jomu wala no hepa, bako jogiltu ade mufu, tile sese achi.
Nono njatin, besu kape umatore kwa wono wata de gwoleji. Gampe keba, be pirta muraduji mape. Nungwati, pe gwonpe gata dane maune. Yago, ehorepe, be ewa fi o kwa wata musola muhebo.
Bandira jong ma wakati o terpindol meden no en gaddan tariki Nadia Sani Anarua suka ummatore jango class 3 jado to endan der commune Karakara der departement Junjun
Aisa suka ummatore o duni fa halden de en dari illa no wodi dubi sappo e jeego bani ko e mo janga jande lokol ni o monata der bale o mo mora himbe en kettino tariki makko ko Samira Rawafi waddi firta dengal fulfulde
Nadia Sani Anarwa, nusuka debbo non jango egato lumaku maku. Sa jande omba mfu, imomora nonduno imo watane himpe lalderi kwa wete chadien. Ofamtini himpe kwa ilu chukaku ufuti gwale tenenda.
Ena ikwale de dofu.
Arande mito lokol de mito wata nyogol kwa chanyol kadule jangol mito mora mito watane lehobe alhina lamto yetama.
Kwa masha Allah.
Nana Farida nolati jihadiyo, nonduno imowara imomoro wakatifu. Oholi kwa imonana belt mgole
Allah e
kelle golle makko no boddi gande o mori ka hore an no fukkito kase morgol gol wodi fasomi himbe no taccamammi mi a higo an no mori ka Allah wadam mo barki Allah hukumo ko orartata
suka debbo non ko hebi hauri jande e golle le wakkati jande
aw lokati ka
wakkati jande no fere kadol golle dedo no fere amma wakkati poitri suka be lokol min tawa neddo no heba wada golle den deni modi golle den no hokkan lawol mi heba mi soda kayeji am de jande lokol ummaki ba Allah wadi abba an na inna am wala
cede
gokka naji asani anarwa woni o lato gollo gollal gomnati mani o firta nokure hore makko to morata e imo wadana himbe lalleri chadien
aisa hande ni har kudarta fiyo chonnyol balle mi sakettino dan ko ummaru jangante
kenga dum fudda dum do hano tefol pelle wurtudi nyenyudi nonni o rewbe afrique nonni ko inditira zone ouest be nonni latol balno wadoite sappo yago noga e tati lewru out dubi dina didi e noga e nayi dom boake leydi cote d'ivoire gada mun do der gallu nyemay latol bal ko sukabe lokol gatta der pawtiri e guddel kando no hen nanga joni ni hano fedde fla mingo no fottidan e fedde fer nonni lawol jena bere nonni ko latol bal kune ano pelle den non ni pelle sappo didi kan sendete der dente tati ko latol bal no yarate yeso fa yotto noga e jeddi lewru out dubi bina didi e noga e nay
do men kantane habruji amen suka mator metti ketnake on kettini men sagetti rogodi on kiyari